ዲሲራ ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሮቢ ፉልባና ዲግደሚ ተኮ በረኩ መለማፍ ዲግደሚ ለማ ከንስን ከሱሜስ አንቱ ጅቤ ሆራቲ ጅሊ አዳ ዩናይትድ ስቴትስ ከጋንፋ አፍሪካ ኤርትራን ለመከሶ ኢትዮጵያ ከሰሰኑ አቡ ቀብዲ ጀራን ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ከመጋላ ኒውዮርክ ትገገ ሰማጁ ያይ ወዲገላ ተኩማ ሞት ሞታረት ሀር ሐሳ አገሰሰኒን ቢይሳኒ ወቢኛታ አዱኛ ጎቶፍ ወጀታ አከጅርቱ በክሰሰኒ ጅራን ከነኒፍ ከብሮዳፍ ሰገንታ ኬኛ ወሊን አከተፍተን ሰን አፌራ ኦዱ አዱኛ ትድርሳ ገረ በፈቃድትን ስንደበርሰ
አከሞልታን ሆርዶፕቶት ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ሆዱ ወንገልገለ ከናፍቃምኑ ኩኖቲ
ኡምኒ ወራና ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ሞቱማ ኤርትራም ወራና ሞቱማ ዳኖ ትግራይ ኢረቲ በከ ሄዱዳኔ ሎለበኑ ኢሳኒ ኢፍሱዳን ለሚን ትግራይ ሁንዱ ኸሌላ ከና ኦፍራ ቆለቹዳፊ ጉቱማቲ አከሂርማታኒ ጉያ ከሌሳ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ዋሚቸ ኤርገጥየሴ ቦዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወልወራን ሲቻ ከን ኢረዴቪ ኤጀልቀቤ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ጀቹዳኔ አከይ መቻጅሩ ገባስኒ ከነዲ አባቴ ፍንፍኔ ራቅንዴሴ ኢብሴጅራ ዲማ ወልት ቡይን ሰካባ ኢትዮጵያ ኢረቲ ጉያ ከሌሳ ኢፍሰካን ከነን በከቡዋና ዳሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሃመር አገየላ መበረኩማ ለማብድደሚ ለማየሙ መቀሌ ዳወተኒ ቱራኒ ዋን አንጋው ተሞቱማ ናኖ ትግራይ ራሁበተኒ ዱበቹ ዲሳኒ ገባስኒኩኒ ኢፍሴጅራ አምባሳደር ማይክ ሃመር ትግራይ ከሰቲ ቡራሌ ሚሶማ በከይሳኒት ዴቢኡ ባናን አንጋውን ናኖ ትግራይ ገረሎላት ዴቢኡ ዳፊ ቆፒራ ከጅራን ኢፈቱሬ ጀራኒሩ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ኢብሳይሳ ከሰቲ ወራኒ ሞቱማ ኤርትራ ህርማቹ ኢሳ ካምቤክሲሴ ሙታው ዩናይትድ ስቴትስ እንደበለቴ ገሬወን አዳዳ ርማና ሞቱማ ኤርትራ ባላልፈቻ ጅራቹ ንሳኒ ገባ ሰማጅራ ሚኒስቴር ቤክሲሳ ኤርትራ የማኔ ገብረ መስቀል ሂማና ቢየይሳኒ ኢረቲ ጥያቻ ጅሩ ሃላኒ ጅሩ ቢየ ፈረንሳይቲ አምባሳደር ኢትዮጵያ ሄኖክ ተፈራ ገመሳኒቲን ወሬንቃማ ወይረራ ወቴፊ ወይረራ ኦፍራ ኢትሳጅሩ ኢጀቶኮን ኢላላን ረክነ ቀቡጀቹ ኢሳኒ ገባስኒ ከነዲ አባቴ ኤፕሴጅራ ወራኒ ሞቱማ ኤርትራ ከራዛላን በሳ ጾረና ራማ አዲያዋላ ሂሬት ማይኩሁል ማይሁጻፊ ዚባንገዳና ጀደመኒኒ ከሌላ ጀልቀቡ ኢሳቲፊ ወራኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ሂደቶኒ ሞቱማ ናኖ አማራም ከራጸለምቲፊ ማይኩሁል ጀደመኒን ከሌላ ራወቻ አከጅራኑ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ኢብሱዳን ለሚሌና ንቻ ሁንዱ አከወራና ፊ ቆፓዋን ዋሚቸታሲሱንሳ በከመጅራ ኦርዱፍቶ ተከኛ ዲማሃለ ይሮ ከነረቲ ኦዱቦዴ ገባሰ ደበላታቀም ሰበበ ወልወራንሰ አካሃራ ትጀልቀበሜን ከንከኤ ነሞተንቄ ኢሳኒ ራቡቃኒ ፊ ዳብሊን ገርጋርሰነ ሞማ አዱኛ አካገርጋርሰ ታሲሰን ሞቱማ ናኖ አፋሪ ጋፈቹንሳ ገባሰመይረ ኮሚሽነሪን ቡልቼንሰ ኢትሰበላ ናኖ አፋሪ ሙሐመድ ሐሰን ሰበበ ወልወራንሰ ሃራ ከናን ከንከኤ አናሌ መጋሌ ፊ ጎሊና ኬሰቲ ነሞኒ ኩመ ኢበተ ኮታኒ ቄ ኢሳኒ ራቡቃው ኢሳኒ አካይብሰን ገብረ ሚካኤል ገብረ መዲኒ ፍንፍኔራ ገባሴጅር ከራብራቲን አበተሞቱሞ ተገምቶ መኒቲ አበኒ ቅንዴ ሰገርጋር ሰናሞማ ዮኪን ኦቻነከ ጀደቲ ሰበባወል ወራንሳቲን አለቲ ለሚሌናኖ አፋሪ ኩመሸንተሚ ሰገልታአኒ በላሎ ላሮባቲን አከቀየሳኒ ራቡቃኒ ቤክሲሴ ጅራ ኢብሰ ኮሬን ኮሚሽኒ ኢመምርገናሞማ ከሞቱሞ ተገምቶ መኒ ኢማ ኢትዮጵያ ኢረቲ ሁንዴሰ ዲኛ ከነባሴ አካይን ፉዳኔ አንጋውኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ ኢብሱ ኢሳኒ አባኒ ኦዱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬሲ ቤክሲሴ ጅራ ኮሬ ከነ ከነገነኒ ካቲ ቤቲ ሙሩንጊ ወልወራንሳ ካበ ኢትዮጵያ ከሰቲ ታስፈማ ጅሩን ወልቀበቴ ከሱማ ትግራይ ከሰቲ የክ ፈረና ሞማ ራወቹ ኢሳ አከረጋ ቀበኔ ኢብሱ ኢሳኒ ከንገባሴ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ጎቻ ከናፊ ኮሪቺ ሞቱማ ኢትዮጵያ አካ ኢትጋፈታማ ጎዴ ኢብሴጅራ ከራብራቲን ኢመከነ ረቲ አሉላ ከበደ ቪኦኤ ራከና ሶፍሲሴ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶመኒ ጄኔቫቲ በከቡአ ዳበተ ኢትዮጵያ ከንታአኒ ኦቦ ዘነበ ከበደ አካታ ኮሬንሱኒ ጋጋ ወሊት ቀቤፊን ገባሰ ኢሳጢየሴ አካታ ሲያሳቲኒ ጀቹዳን ገባስኒ ኮሪቻ አካፉዳተማ ሂንቀምኔ ሂመኒ ጅሩ ኢትደበሉዳንስ
ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይገቡ ምንም ማስረጃ ሳያገኙ 20 ሰው ኢንተርቪው አድርገው hedoo yetagoddu sawwojin sayaganyu
Ethiopia kesotun senin ragatun argatin namota digdama sofsisani warren midamanutun argatin ragabato totun dubbisin ragaq abatamatun qabatin odefanno nisan walitti qabani fakkatan nisan odefanno sanatti calalan akkatan ittiyesan qulqulle fannad mirgana momatun tane ibsa siyasat yesan duranu dimma siyasati funde faman kajecha turre kadugom seda
jedaniru obozanneben haluma walqabaten dabbanne miti motumma dimma oromo irratto jatufi olla jedame bekamu ibsa kore mirgana moma kanarratti ibsa kennen korechi sarbinsa mirgana moma nanno oromia ke sattira wacha juru ratti tiyefanna kennu qabajechu dani gafachunisa bekamer Nigeria ke satti yero barattonne mana barnootaatti deebi'a jiran kanatti sababa nageenyaatiin kan ka'e manoottan barnootaa dhibba ja'a ol ta'an cufamanii jiraachuu isaanii hanga onni biyyatti ibsanii jiru. Timothy Obizu kutaa biyya Nigeria kaadunaa irraa akka VOA'dhaafi gabaasetti gareewwan hidhattootaa ijoolleewwan humnaan butanii fudhachuudhaan waan maallaqa guddaa gaafatanuuf maatiiwwan ijoollee isaanii mana barumsaatti erguu hin dandeenye. Keessumaa kaaba Naajeeriyaa keessatti hidhattoonni namoottan butanii fudhachuudhaan alatti waan qabeenya jiraattotaa saamanii fi barbadeessaniif maatiiwwan ijoollee isaanii bakka biraatti geessanii barsiifachuu akka hin dandeenye himaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni barnootaa saayinsiidhaa fi aadaa yookiin yuuniskoon akka gabaasetti yeroo ammaa ijoolleewwan Naajeeriyaa miiliyoonii 20 ol ta'anii mana barumsaatii ala jiru. Kunis gabaasa ji'a caamsaa darbeen yemmuu wal bira qabamee ilaalamu miiliyoonii 2 dabalee jira. Haa ta'u malee aanga'oonni biyyatti lakkoofsi yuuniskoo kun barattoota karaa idilee intaaneen barachaa jiranu waan hin hubanneedha jechuudhaan hin fudhatan. Torban darbe kutaa Naajeeriyaa kaajuruu keessatti hidhattoonni amantoota hedduu butanii gallakkisiisuudhaa fi qarshii 4,000 fi 50,000 gaafatanii jiru. Aanga'oonni mootummaa Naajeeriyaa hidhattoota kanarratti haleellaa xiyyaara waraanaatiin deeggarame taasisuudhaan dhiyeenya kana shakkamtoota 200 ta'an ajjeesuu isaanii akka ibsan gabaasamee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Ukireen kaaba biyyattii keessatti lafa waraana Raashaatiin jalaa qabatamee ture deebisee fudhachaa jiraachuun isaa yemmuu gabaasamaa jiru kanatti pirezedaantiin Raashaa Vladimir Puutiin roobii har'aa ibsa kennaniin humni waraanaa idilee hin taane gamtokkeen isaa akka gara waraanaatti socho'u beeksisanii jiru. Ministeerri ittisaa mootummaa Raashaa Sergey Shoigu waraana idilee hin taane 300,000 waamuudhaafi akka barbaadan erga ibsanii booda kan haasaa kana taasisan pirezedaantiin biyyattii birmadummaa biyya keenyaatii fi daangaawwan walaba ta'an eeguudhaafi yaada ministeerri ittisaatii fi jeeneraalonni dhiyeessan nan deeggaraa jedhanii jiru. Lola erga jalqabame ji'a 7 lakkoofsise kanaan waraanni Raashaa kutaalee biyya Ukireen Lohaniskii fi Doneskiin guutummaatti qabachuun isaa kan beekamu yommuu ta'u hoggantoonni garee kutaa biyya kana lammanii Ukireen irraa fottoquudhaa fi barbaadan kutaalee lamman kana keessatti sagaleen hiree ofii murteessuu yookaan riferendamiin akka kennamu ibsanii jiru. Jiraattonni kutaalee lamman afaan Raashaa dubbatan kun Raashaatti makamuu irratti sagalee caalaa kennuu danda'u tilmaamni jedhu jiraachuun isaa gabaasameera. Dhumarrattis lammiin biyya Jaappaan umuruun isaanii waggaa 70 ta'uu danda'a jedhame sirna awwaalcha muummee ministeeraa biyyattii duraanii Shinzo Abee mormuudhaan fuullee waajjira muummee ministeeraa biyyattiitti qaama isaanii irratti abidda qabsiisuudhaan of gubuun isaanii gabaasamee jira. Namni qaamni isaanii garri caalaan gubate kun hospitaalatti kan geeffaman yemmuu ta'u barreeffama nama kanaan barreeffame irratti an dhuunfaa kootiin sirna awwaalcha Abee nan mormaa ergaan jedhu akka argame gabaasameera. Shinzo Abee adoolessa 8 bara 2022 ittuu haasaa duula filannoo paartii isaanii taasisaa jiranii magaalaa kaaba biyyattii Naaraa keessatti rasaasaan rukutamanii du'uun isaanii ni yaadatama. Sirni awwaalcha isaanii sadarkaa biyyaalessaatti qibxata dhufuuf fulbaan 27 bara 2022 kan raawwatu yemmuu ta'u itti aantuu pirezedaantii Yuunaayitid Isteetsii Kaamiilaa Haariis dabalatee namoonni 1,000 ta'an sirna awwaalcha isaanii irratti argamu jedhamee eegama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiili keenya fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara gabaasa haala Itiyoophiyaa gama kaabaa ilaalchi seqindaa itti dabarra. ኤርትራን ሎልቶታ ሸይ ኤገታ ወልት ቀብዴ ቦባሳ ጅርት ገባሳ ጀዱ ሎላ ናኖ ትግራይ ከሰት ዴቢኤ ከ ደራን ሐመይ ሱዳን ዳ ያዶ ጀዱ ኡሜጅራ ዱቢማን ቲፒኤልኤፍ ክብጣ ተካለሳ ከዱበታንቲ ሎልቶኒ ኤርትራ ሁኖተ ኢትዮጵያን ከንደገራማን ሐሌላ ጉዳ ጌሲሱሳኒ በክሳኒሩ ገባሳ መሐመድ ዩሱፍ ናይሮቢ ራ ኤርጌፍ ኢብሳ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፍንፍኔ ዳ ባሰራ ወልት ቅንዴ ሱዳን ኢሄስና ኩኖ ዱቢማን ቲፒኤልኤፍ ትዊተር ሳኒ ረ ተከበረይ ሰኒት ሁምኖኒ ኤርትራ ሁምኖተና ነው አማራፍ አፋር ራዱፈን ገርጋራሙዳን ናኑ ትግራይ ህንገተኩ ከሰ ተሌላ ሀማ ራወተኒ ሩጀዳን ኦቦጌታቾ ረዳ ከጀዳኒት ሁምኖኒ ቲፒኤልኤፍ ዲና ኦፍራ ቆለቻጅሩ ዋይ ሄሌላ ራወተሜ አንገውተ ኤርትራፍ ኢትዮጵያራ ኢፕስከነምንጅሩ ጅሊ ዩናይትድ ስቴትስ ከጋምፋ አፍሪካ ማይክ ሀመር ባቲ ወጠበጅ ደርበ ኤርገሙደመኒ ቦዳ ዳወና ሳኒ ኢትዮጵያ ትገጌሰን ሰደፋ ቶርባን ደርበ ጥሙራን ሀመር ክብጠ ተከለሳ ኢፕሰጋዝ ጤስታፍ ከነኒን ኤርትራን እመከሶ ከብየ ሁላሽ ግዱ ሴኑ ዳቡ ቀብዲ ጀዳን
We've been tracking Eritrean troop movements across the border they are extremely concerning and we condemn it
ናኖ ዳንጋር ሱቺሎል ቶተርትራው ዱፋቱሬ ሄዱ ያደሳዳ ገርመሌ ያደሳ ዋንቴፍኒ በላለፈና ቃሙን ለሁንድ ተኩማ ቢዩማ ኢትዮጵያ ከበጁፊ ወሪት ቡይን ሳሜ ሱራውፍ ሰቹ ቀቡ ከነጫላ የፈትብሱ እንደንደኙ ከነረደዴ ቢኔ ዱበኔ ጅራ ኩናካ ያደሳ ዋንቴፍ አበቹ አከቀቡ ወረከለቲ ነስመራ ወሊን ወልቁነሙ ደንዳል አከውበቺ ሰንጀጀበስና
ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብራ ኢፕሲባይ አከብሰት ማይክ ሀመር ዋይ ኢማላሳኒ ኢትዮጵያ ከሳ እና ኢብሰን እና አንፍንፍኔ ትረት አንጎት ሞቱማ ኢትዮጵያ ሰደርካ ኦላና ወሊን መሪያቹ ዲሞታ ያደሶታን ራዳገሁ ሞቱማ ወሊን ታኔ አተሚን መሪነጋ እትፉፉ አከደንደኝውረት ወሊን ሆጀቹ ያሉፍ ጨራ አርገጤ ራጀዳን አከሱማስ በከቡቶታ አንጎተናኑ ትግራይ ወሊን ተውዳን ሎሊ አከዳባቱፍ በተለ ገረማሪ ነገኛ ጣከዱፈን ያደቺ ሴራጀዳኒሩ ዋህለኮ ጭማፍ ደንዴቲ ቀበን ገምታ አፍሪካ ተምባሳደረ ከታን ጄሲ ላፕን ወሊን ተውዳን የሮ አዳዳት በከቡዋ ኦላና ከታን ኡባሳንጆ ወሊን ማሪያጅፍ ጨራ አርገኔ ራጀዳኒሩ ብሮታ ከታን ፋኪፍ ገሬሳኒ ወሊን ማሪያኔ ጊተኮቶ ኩማሞቱ ሞታ ሃናቴት አከሱመስ ጅል አዳገምታ አውሮፓ አነት ዌበር ወሊን ወለርጉፍ ጨራ አርገኔ ጅራ ዋህለኮ ሆጂ ፍንፍኔ ተርገመን ወጅራወቺፍቱ ኤምባሲ አሜሪካ ትሬሲ ጃኮብሰን ወሊንስ አከሱማ ወልተኢንሰ ሆጂ ጋሪ ከለሚወን ኢትዮጵያ በርባደን ነጋዋሪንሰ ቀቡ ፊዱ ከደንደው አዴምስ ነገኛ አከትፉፉ ጎጁረት ወጀጁ ፊያሊ ጎኔ ጅራ ጀራን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ አኩመስን ታሪሁ በተን ዩናይትድ ስቴትስ ተኩማፍ አባቢ ዩናይትድ ኢትዮጵያፍ ጭጨ ቀብዱ አከሱመስ ካዮን ኬኛ ነጋበር ባዱፍ ፌዲን ከነን ሆንጌ ሀማን ደረረመን ደበለቴ ለሚወን ኢትዮጵያ ማራፍ ገርጋር ሰነሞማ ከኑ አከተ ኢብሱን በርባዳ ጀዳን ሀመር ካራፍ ከኑቲ ከነጎን ሀፉሮ ምቹማ ፍሪው ማራቱን ዳውዳን ዲሞቲ ሄዱ ረክሳ ወልጣጣታ ይሂኩፍ ያሪጎቹራ ገሩ ወራን ንትፉፌ ዋንጅሩፍ ቶርባንካነ ተኩማ ሞቱ ሞታት ዋሂለኮ ሞሊፊ ወሊን ታኔ ያዶ ቀምኑ ኢፕስኔ ጅራጀዳን ሞሊን ስርነ ህርቡሴኑ ፕሬዝዳንት ሩቶፍ ናይሮቢ ከቱራኒዮታው ምቾተ ሄዱፍ ምቾተ ሰደርካ አዱኛ ወሊን ተውዳን ገሬን መርትኑ ገረማሪ ተከዱፈን እረዴቢያን ያደቺ ሱፊያላ ጅራን ማሊ ነማባሱ ከብራን ሂንጅሩ ጀዳን አማራ ከጀዳኔት ሞቱ ማን ኢትዮጵያፍ ቡልቺን ስናኖ ትግራይ አደዱማ ሳኒ መሪዳን ይኩ ቀቡ
What is important here is that the parties recognize that the United States is trying to serve their best interests the best interests of Ethiopia
አስረቱ ወኒ በርባች ሳተይ ቃሙን መርትኑ ዩናይትድ ስቴትስ ዳንታ ሳኒፊ ዳንታ ኢትዮጵያ ኤክስሱራቪ ያላ ከጅርቱ ተው ሼፊ ኩኒስ ፈልሚ ሲያሳ ወልጣታ ብረክሳተይ መሪዳን ፍሩዳፍ ዴምሰ ሳንደንዴስ ሶከጀል ቀበን ታሲሱ ተው ሳቲ ወልወራንስ እንጂፈኑ አርገም ሲሱ እንደንደው
እትጋፈተማን ዋልታ ጋንፋ አፍሪካ Institute for Strategic Studies ጀዳሙ ሐሰን ካነንጄ አከጀዳኒት ኤርትራ ለልቶተ ሸቡ ባሱን ሶዳሞቱማን ወልትቡይን ስናኖ ሳት ኡማማ ጀዱራ ከመደ ዱጋሳ አቢስ ትግራይ ከሰባት ሌሽኒፍ ዙሬ ባቲ ደርበ ጥምራሜ ለልቶን ኤርትራ ትግራይ ትደብዩን ተታፊ ነገኛ ወልጣጣ ታሰሳ ጀዳን
The potential entry of Eritrea into that theater complicates of course the entire equation when it comes to the search you know for peace and so
ertiraan kana keessa seenuun deemsa nageenya barbaaduu guutummaatti walxaxaa taasisa. Kanaaf qaamoliin martinuu Itoophiyaa keessatti qofatoon taane qaamoliin gargaarsaaf yaalii godhan gara waliigalteetti dhufuudhaan dubbiin akka nammaanneef jiddu seeniin ertiraan dhimma Itoophiyaa keessaa qabu daangessamaa akka ta'uu qabu hubachuu qabu.
Ertiraan ennaa waraana TPLF waliin sadaasa bara 2020 ka'e mootummaa muummicha ministeeraa Abiy deeggartee jirti. Aangawoonni Tigraay immoo ertiraan uummata isaanii irratti dhiittaa mirga namaa raawwatee jechuun himatan ertiraan garuu ni haalte. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kan magaalaa Niyuyoorkitti gaggeeffamaa jiru yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummoota ganama har'aa haasawaa dhageessisaniin waa'ee carraaqqii Yuunaayitid Isteetsi wabii nyaataa guutuu addunyaa jabeessuuf gochaa jirtu waa'ee maallaqa sadarkaa addunyaa dhukkuba AIDS fi dhukkuboota biroo irratti duuluuf barbaachisu iddootti deebisuu rakkoolee dhiheessii mudataniif rakkoo qilleensa naannoo irratti qabsaa'utti xiyyeeffannaa kennuun dubbatan. Gama biraan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi yaa'ii mootummaa addunyaa kana cinatti achuma Niyuyoorkitti kaleessa kora dhimma wabii nyaataa warra kaan waliin qopheessanii turan. Gabaasaalee sagalee Ameerikaa jaalannetu qindeessee dhiheessa.
Pirezidaant Baayiden haasawaa isaanii kana keessatti weerara Raashaan Yukireen keessatti raawwachaa jirtu irratti qiyyaafatan. Raashaan qaanii tokko malee seera bu'uuraa kan chaartara tokkummaa mootummootaa cabsitee jirti jedhanii biyyoonni addunyaarraa lafa ollaa isaanii humnaan akka hin fudhanne ifatti dhorkuu caalaa barbaachisaa waan ta'e hin jiru jechuudhaan waa'ee weeraramuu Yukireen dubbataniiru. Baayiden akka akeekanitti Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa nageenyaa, gargaarsa namoomaa fi deeggarsa diinagdee kallattiin Yukireeniif taasifamu sadarkaa bal'aatti qindeessitee jirti. Waltaatotaa fi michoonni keenya addunyaa mararra jiranis doolaara biliyoona 25 caalaa hanga har'aatti deeggaranii jiru jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild jimaata darbe akka jedhanitti hoogganoonni addunyaa waa'ee Yukireen bira kan hin dabarre ta'us walga'iin kun guutummaatti waa'ee Yukireen qofa dubbata jechuu miti jedhan. Waraanni suukanneessaan kun guutummaa Yukireen keessatti yeroo gaggeeffamaa jirutti addunyaa hafe bira darbuu akka hin dandeenye ni beekna. Bakka biraattis walitti bu'iinsi uumamaa jira jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsanii turan. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinkan kibxata kaleessaa gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti walga'ii waa'ee wabii nyaataa irratti dubbatuuf gargaaraa keessummeessaa ta'uun gaggeessaa jiru. Caamni gatiin oomishaa addunyaa irratti dabaluun dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessisee fi weerarri Raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtu biyyoota hedduu keessatti beela fiduu akka danda'u aangawoonni olaanoon kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Tokkummaa mootummootaa akka jedhetti yeroo ammaa kana addunyaa irratti namoonni miliyoona 800 ol ta'an beelaan rakkachaa jiru. Kunis erga weerarri dhukkuba COVID-19 jalqabee booda gara miliyoona 100 miliyoona 50 dabalee jira. Kibxata kaleessaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinkan akka jedhanitti gama biraan karaa itti beela ittisuun danda'amu deeggaruuf waliigaltee tokkummaa mootummootaa Raashaa fi Yukireen gidduutti waliigaltee tolfate kan midhaan buufata doonii galaana gurraacharraa akka ergamu hayyamu sun yeroo inni itti hojiirra oolu akka dheeratu gochuuf dhiibbaa gochuudhaa jedhan.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need, predominantly.
Akkuma hiriyoota koorraa dhageessani odeeffannoo dogoggoraan Moskoo irraa dhufaa jiru itti fufaa jiraatus midhaanii fi oomishni nyaataa kanneen biroo gara biyyoota baay'ee rakkatan keessumaa addunyaa keessaa gara kibbaa deemuuf bakka isaan barbaachisu ga'aa jiru. Kunis gatii nyaataa addunyaa irratti gad bu'uu gargaaree jira.
Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin waliigalteen kun hin hojjetu jedhanii uggura biyyootiin gama dhihaa Moskoo irra kaa'antu hanqina nyaataaf xaa'oo fide jechuudhaan komatan isa ofii Yukireeniin weeraran cinatti dhiisanii. Muummeen ministeeraa Ispeen Pedro Sanchez Puutiin hanqina nyaataa mudateen qabatee addunyaa micciiruuf yaalaa jiraa jedhan.
We are running out of time. If farmers don't get fertilizers at the right moment, poor or even lost harvest will continue to worsen the situation.
Yeroon nujala de majra. Qonnaan bultoonni yeroo sirrii ta'e xaa'oo yoo hin arganne biyyoonni yeeyyii yookiin irra caalaan haala jiru hammeessu itti fufuuf jiru. Mee dhimma kana ifatti haa dubbannu. Beela waliin nagaan hin jiru. Akkasumas nagaa malee beelaan loluu hin dandeenyu. Ifaan haa dubbadhu. Beela waliin nagaan hin jiru. Akkasumas nagaa malee beela ittisuuf hin dandeenyu.
Ministeerri bu'uuraalee misoomaa kan Ukraine Oleksaandir Kubraakov raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Ukraine gara Somaaliyaa, Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi biyyoota Afrikaa biroo kanneen baay'ee barbaadanitti midhaan erguu deebistee eegaltee jirti.
For us it's just to increase volumes of our export. Results of August were quite optimistic. We reached almost 5 million tons.
Nuuf waan hunda caalaa akkaan barbaachisaa kan ta'e waan biyya alaatti erginu dabaluu qofa. Bu'aan baatii agayyaa keessa argame baay'ee abdii guddaa kenne. Miliyoona 5 dhaqqabnee jirra. Isa wal waraansa dura ture waliin baay'ee wal fakkaata.
Bilinkan akka jedhanitti United States yeroo dheeraaf qonnaa Afrikaa keessaa guddisuuf gargaaruufis yaalaa jirtii jedhaniiru.
Many of our African colleagues especially made clear that as much as they needed emergency relief, what they really needed was more investment in agricultural innovation, sustainability, self-sufficiency.
Keessattuu miltoowwan keenya kan Afrikaa hedduun hamma gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu wanti dhuguma isaan barbaachisu gama qonnaa fi kallattii itti fufiinsa qabuu fi of danda'u irratti hirkatee investimentii gaggeeffamu akka ta'e ifa godhaniiru. Dhiyeenya kana biyyoota Afrikaa keessaa yeroo fudhannee akkaan ilaalletti dandeettiin ni jira. Garuu gargaarsa akka barbaachisuun amaneen jira.
Bilinkan baatii darbe Afrikaa kibbaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Ruwaandaa daawwatanii turan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti ceena. Gobbeef shinooyyeen baca qiggannaa darbee ifti birraa yeroo galu kan dargaggootaaf shamarraniin taphatamu tapha sirba aadaati. Sirba aadaa kun naannoo Oromiyaa keessa bakkawwan adda addaatti geggeessama. Dargaggoof dubarri gurmuudhaan walgahanii manneeniif karrawwan irratti kasirban sirbi aadaa gobbeef shinooyyee bakkatti dargaggoof dubartiin fuudhaaf heeruma barbaadan itti wal ilaallatanii jedhu. Kanneen tapha bara sanaatti hirmaatan Tsahaayee Daamxootu qindeessee nuuf ergee Finfinnee irraati kuno.
Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti baatii fulbaanaa keessa daandii irratti manaa manatti shamarranii fi dargaggoota gobeef shinooyyee taphatan arguun amaleeffatameera. Kaayyoon tapha aadaa shinooyyeef gobees ganni darbee birraan dhufu kan ittiin ibsan baatilee gannaa dargaggeessii fi shamarran kan addaan turan kan yeroo isaanii gannaa hojiidhaan dabarsan hojiitti xumuranii deebi'anii wal arganii fi gammachuu isaanii ittiin ibsatan akka ta'e dargaggoonni dubbisne dubbatani. Dargaggoo Birook Girmaa tapha gobee fi shinooyyee dagatamaa dhufe waggoota muraasa darban dargaggoota walitti qabuudhaan akka aadaan kun itti fufu taasisuu kan eegale waa'ee gobee fi shinooyyees akkanaan ibseera.
Sirna gadaa isaa keessatti akkaataa uumaaf uumama duubatu san as keessatti argina jechuudha. Fakkeenyaaf qarree durba duudatu shinooyyee taphachuu deema. San jechuun qarree jechuun kan hin heerumne kan firiin argine kan reefu jiruu abdii fuulduraaf of keessaa qabdu jechuudha qarreen. Qeerroonis akkasuma waqtiin birraa kun immoo waqtiin birraa uummanni Oromoo birraatti jijjiirratu immoo kan midhaan faca'ee reefu itti beeku kan firiif toratu yeroo abdii jechuudha. Kanaaf yeroo abdii kana uumaa fi uumama isaa waliin hubatanii akkaataa saniin yeroo birraa kana kabaju jechuudha. Kanaaf ijoolleen firiin argine kun iddoo mana nama hundarratti deemanii qeerroonis qarreenis ergaa bara haaraa baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraatti geessan kana isaantu hawwaa'eetu.
Shamarree Salaam Masfee shamarran Shinooyyee taphatan keessaati.
Sagantaan nu irratti hirmaachaa jiru qaamni kan taphatu warra shamarran warra niilumne yeroo taphannu qunnii qabannee deemna aadaa nama keenya mul'isu. Shinooyyee yaa Shinooyyee qaamee yaa masqalooyyee. Maaltu gaaraa addaata maaltu gaaraa addaata halluu yaa hiriyaa tosuma biiftuu fakkaata beekunni bukkifaana beekunni bukkifaana guguddaa yaa eedume titiinoo guddifaana.
Dargaggoo Falmataa Darajjee tapha Goobee irratti hirmaachuudhaaf magaalaa Bishooftuutii magaalaa Finfinneetti argameera.
Goobee kana egaa akkuma argaa jirtan irra caalaatti kan kabaju qeerroo fi qarreedha. Qeerroo fi qarree jechuun kan hin buune yookiin kan hin heerumneedha. Kan qabatu erga birraan bari'ee booda sirni kun kanaan dura hin turre. Baay'ee badee ture dhokatee ture aadaa baay'ee bareedaadha. Aadaa akka Afrikaatti illee mul'achuu qabudha. Garuu aadaan kun sirnoota tokko tokkoon dhukkaanfamee ture. Amma haala bareedaadhaan kunuun kabajachaa jirra.
Taphni Goobeef Shinooyyee waltajjiitti shamarranii fi dargaggeessi itti wal kaadhimmatan ta'us ibsaniiru dargaggoonni dubbisne. Dargaggoo Birook Girmaa tapha Goobee fi Shinooyyee sadarkaa addunyaatti beeksisuuf hojjennaa jedhe.
Madda hawwata turizimii tokko ta'uu danda'a. Raayyoon lammaffaan keenyas wanni kun sadarkaa UNESCO'tti galmaa'ee jiru madda hawwata turizimii tokko ta'ee Irreechaan alatti sadarkaa biyyaattis sadarkaa Oromiyaattis faayidaa irraa argachuu qabnu akka argamu. Sadaffaan wanni kun dargaggoota irratti xiyyeeffa. Sadarkaa biyyaatti waltajjiin dargaggoonni siyaasaa osoo hin taane aadaa isaanii bu'uura godhatanii tola argan tokko hin qabu. Kanaaf waan kana osoo itti fayyadamuu dandeenye kallattiidhaan sirni kun qeerroo fi qarreewwan ilaallatas.
Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaas gama isaatiin dargaggoota aadaa dagatame deebisuudhaaf carraaqan kana guutummaan guutuutti akka deeggaru itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis ist irratti lakkoobsa addaa ka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuun dagatinaa. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagguu Taammireeti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeessan Tiwutooraati.